ntiyaduteze imitego kugira ngo duteshuke inzira Sani wanzira nubujingo Jungi ambaza mudu kora jose Ije umba urushe Nete uchiti neje utabaze Sinete mutabaze aragu